Hebon. Ladies and gentlemen, I have good things, and this is for you and you.
Let me introduce myself to the world. Hapa ndo King Wow digitali kutokea na logi. Mwanzo ilikuwa jogging, mechi bila mazoezi hainogi. Jia madini harisi kutoka direct kwenye mgozi. So kila mtu mzima kakuhausish kwa kuclaim. It's been a while tangu kuplay hii game. Nyama poko poko mogali samako kwenye flame. Koweka heshima popoto kimeshe my name. Yo, the time is now tu ya kusanya yalojiri. Yanatimia tulo ya tabiri. Kwa saa nne ndiyo inakuwa cash na sio kama mili na uwe serious. Kabla kuingia disco na kanda mbili, wacha ncheke nine nepe nisi nune nisi zeke. Yani mgeni rasmi tumefika na kuwakatia utepe. Pole kwa wote walongoja nteleze lwa niteke. Mpya hali nguvu na kasi kama mheshimiwa Kikwete. Hakishindikani kitu hatupangiani inshwa. Kitabaki ya Mungu hatushikiani visu. Uonekana subuhu ulivo zuri wa siku. Mafanikio ni hali na maendeleo ni vitu. Cha kutumbua ni jipu, cha kufungua ni zipu. Cha kuchanganya ni mazaga kabla kupiga lipu. Either like you all not street or the mainstream. Sipo shtuko timize ndoto inabaki kuwa dream. Number one what a one job rest and rasta money. Hakuna taka taka safi more peace more funny. Kwa mwonekano anje msinge nijua kiundani. Lando mimi mali enye mnaitaftaga shambani. Oh, uwigo wigo wigo ni mpana uwigo. Na kuliko fedhea bola la wama. Nitoshe kusema kuna maisha baada ya ujana. Welcome to the Super Nyota Package. Super Dupe MC Tani Most One. Chakula chobongo G Indo Strated. Fungwe no fungwa kili kwa free hata bila damage. Napanga ni kama chopa. Kusikia honi tuwa shaogopa. Kwa tenga maja mwezi kunja chota. Takwa miujiza kaya Harry Potter. Karibu elime mtaa kutoka kwa kijana mtaa Super Nyota.
Hey boy.